Pavlos most wanted. Let's go.
Kalile kale kunilambanga bata. Neni kubulela zingaziva kwa pata. Fali gazia kuna zaipata. Akifa keni swala data. Hananga boy keni swala data. Hananga boy keni swala data.
You are mistaken, I'm sorry. It's like kuswala data matinge ongola history. Mpumbu batani be mwala njonji. Kona ukasia kutwa zeba kupumanga vena jochi. Kapa I shouldn't have a female friend. When I wanna empire how when I feel afraid. Look, kia wrong, we have my suspicions. Thinking I'm mpika kwinzi na makanti kibinzi. Neni hananga na hana minika hananga. Njiki kukuhamela mavisini kahamanga. Dani kulumela zeni sazivi. You too wrong mama. Data yo sweli ki.
Kale kunilambanga bata. Neni kubulela zingaziva kwa pata. Fali gazia kuna zaipata. Akifa keni swala data. Hananga boy keni swala data. Hananga boy keni swala data.
Is too much. Wabati sabu hata kue na enge kima kulanti. Nikuni wonisa enge kutia ni kulati. Na unifuma nanga ni machikeni. Bati siye zili fufacholo enge chikeni. Mwendi wona vani dating. Enge ni sazivi I can't play game. Yenzi cholo detina. I'm still the same me. Sini baba fela kutika ntimane hauni sepi. Na hanikoni kukueza kondie mwoke. Bende univonanga nivona kifoko them.
Kalile kale kunilambanga bata. Neni kubulela zingaziva kwa pata. Fali gazia kuna zaipata. Akifa keni swala data. Hananga boy keni swala data. Hananga boy keni swala data. Ziva kwa pata. Fali gazia kuna zaipata. Akifa keni swala data. Hananga boy
racing zasia.
Keni swala data.
The movement.
Hananga boy.
Ja boy goes fire.
Keni swala data.
Yeah. It's a boy rich kid bro. Your baby girl Tigo. Ha. Kwa Willozy mixed death. Signing off.